Bwe tulaba musanvu eyo etegeeza ki? Divine order, spiritual completion. Tumanyi nti Katonda lwe lunaku lwe yawunzikirako emirimu gye egy'okutonda, okutonda kwe kwakomaawo, n'awummula. Kitegeeza bw'awummula ki ekiddako? 7 days of creation ziri mu Genesis 1. Nabaseyalingi the screenshot sezo muzeetegereze muzisome. 7 days in the week. Week ebeeramu ennaku musanvu. Okubikulirwa suula 5 ejja kulaga siruzi musanvu, emivumbo musanvu, nabiraze screenshot nazibawadde. Trumpet musanvu. Soma Revelation 8. 7 speeches before. Ojja soma 1. Revelation 1 chapter 1 verse 4. Ekkanisa omusanvu ziri mu chapter 3. Revelation gwe badde nsoma. Matthew 18 chapter 22 alimu Bible egamba munno bwakusobyanga omusonyi wange emirundi nsanvu, emirundi nsanvu. 7070 still ziba zituwa musanvu. Emigaati omusanvu ziri mu Matayo 15:34. Kati these are not just stories. Nabagamba ebyawali babino sigenda bidikodinga, but these are not just stories, they are codes. Now 7 olwaleero tugamba, these 7 appearing twice ezitugamba olwaleero tetukyali baddu bakizikiza oba babuzibe. Naye tuli mu kiseera kya kuzuukuka ina knowing, okumanya Katonda, Katonda oyo okumutegeera, okomandinga ebintu bibeewo manifesting siku the regions. Saagala kumensioninga kigambo kyenaalibadde nkozesa obaolyawo kuba kiyinza okujjonkera abantu abamu. Naye okumanya Katonda, you don't need to visit churches regularly, to fast without intentions. So in a knowing, we kumanya Katonda oku. Very cool levels. Waliwo kumanya okwenjawulo n'okuzimba communities. Are you building holy souls? Yes or no? Bino ebintu byangu byakwata and getting a breakthrough. Kubanga kusindi kasita. N'olwekyo ekyokugamba Katonda yawumula ennaku z'omwezi, yawumula ku lunaku olw'omusanvu, eyo Genesis verse 2 chapter 2 verse 2. It is not about physical rest. Ndi Katonda alyawo natuya nanakola nawumula. It is not that physical rest. Wabula this was a maximum over creation okutondebwa kwatuka ku state maturity, spiritual maturity. Awo moyo gwali gumaze okula. Kino temujja kitegeera. Awo ku lunaku olw'omusanvu Katonda n'awumula emirimu gye gyonna. Muloozi yatuulawa, yeesigamawa, ki kye yakola kwolwo? Eno ye state, this is just a state. Ey'okuba ng'omwoyo gwo gukuze. State of spiritual maturity. Lwe lunaku olw'omusanvu olwo. Nja kyogerako omulundi omulala okwongera ku kigaziya nnyo. Kitegeeza waliwo w'olina otuuka owule ng'omwoyo gwe tegulina kye gukyetaaga. Teweetaaga musawo muganda, teweetaaga anything to add on your life okubeerawo to live and to manifest ebintu bijje. Tokyetaaga kwongerako. Kitegeeza ky'obula olwaliro, everything is perfectly aligned. Oda nga bwe biri bwe biri. Mu munyenye bagiwanga wagula omwezi nebaguwanga nebawanga kini bawulina everything nga bwebiraba kati mukaseera kano omwoyo ogukugamba oyo omwana ali mu ggwe akaaba ggwe twawandiikira luli ayagala kuwona all the wounds waliwo ebintu bajjajja bye baakola bye basayininga edda bwe mutakola kino temulina kugaggawala mulina kola kino mulina kola kino ebyo all those generational curses break them tebisavinga yo higher self bali abakasinga bye baatula byonna that was ego okwonimira emirembe gyonna egyaddako that was ego okusinga nga baluulinga ne mu nsi yaabwe the same people who came back alejjukira olwaleero ebintu ebikubonyaabonya generational curses otera kubanga gwe wabikola remember the universe listen to vibrations it doesn't punish you what you send is what you receive kati oyinza okukolimira abaana ng'emirembe ena omwana wo n'omukolimira n'omwana gwalizaala n'omuzzukulu omwana wo gwazadde agenda kuzaala you'll find that curse ebintu ebisinga bye tuyitamu ffe twabikola ebigambo ffe twabyogera it is us who cast ancestral curses oba munfuna wano nti kati ku budde buno osobola okukolimira omwana omala omukolimira n'abaana be n'abazzukulu jjukira n'okomawo wali mu kukomawo otuuka n'olaba omwana wo ng'ekyamazima kyayitamu n'ogamba alemikama transform n'okoma ku transforminga nejjukira bw'otuuka mu nsi eno ekupuloguraminga neweerabira byonna ebyakuleeta n'obeera mu kubonaabona kase ziri ne ziryoka zikukuba n'obonaabona naye nga byonna gwe wabikola ate bwe wajja neweerabira kati abantu abamu you just need to remember who you are after remembering who you are olwo biri batekibikyakulinako obuyinza yogera amazima omanye missioni ye ey'omwoyo yeeriwa nga tusoma tujja kusoma about how to meditate naye olwaleero if you can silent yourself for 7 minutes eno richo osome ku byawandiika nga byonkuteereddewaawo omwoyo wasobola okubitegeera obeeka affirmation z'okola ofune akatabo ne peeni owandiike ebintu by'olowooza eby'amaanyi by'oyagala bijja kujja eyo bagamba bajjajjaabo manyanga oli fato zadde oba abaana bomanyanga tebalifuna ku ssente biki nti olaba otazimbire maama ajja kukolimira nti n'abaana bo tebali nedda ekyo ky'okutuuka n'akula n'akuzaala n'akaddiwa nga tanaba kuzimba nyumba gy'alowooza gy'ayagala yakikolima mu bulamu buli obw'edda kati yali mu kukisasulira ate si muzuukufu singa muzuukufu yalibadde yabibureekinga byonna kati mwe abazuukufu mugenda bureekinga ebintu bino n'olwekyo bino by'otalina kukola don't rush anything abantu abasinga kasita bawulira byenjogedde bakolerawo immediately always listen to your inner self wali emotions ezijja nga they are signals nga zikugamba ebintu ebimu oyinza okukeera ku makya tolina kyewalidde olubuto olukuluma n'owulira nga ekifuba kizito n'owulira nga amaaso gakusiiwa amatu gakutabukidde with time no healing n'owulira nga obadde buno kitwanamira ddagala naye n'owulira nga owonye ezo signs nti ow'omunda awo kitegeeza singa bakugaliramu nyumba tomanyi pataweeri ennyumba erimu enzikiza eriko enzigi ki kyogenda okukola ojja kukwata ku nzigi ozinyenyenyenye kati omwoyo wali munda wafuuka kizikiza talaba agezako kwata kwata. That's why you can feel digestive system ngechankalana. Obulamu nebuchankana. Abayagala kukangamu. Botetereze nja kuvamu mwana. Aba kugamba. Botetereze nja tema. Omo yatuka na kugamba. Teba kumpima ako. Oli chiyumba just. Oli chiyumba. Oyali mugweto mumanyi. Katigeza ako mutegere yani ayagarachi. Bono bato mutegede. Olibombulira. Oliba ombulira. Ebyo kunsi baganga ebyo muguru, right? Love, peace and light.